Gerard is Uganda. Maira vumbana funange chilabo kuvewa katunda.
Apa, big tuning.
Mkwano kwa gadenyo, na enze nja kununyo mutima. Bujomu ye uzanzo kuvera nawe na chikolantia. Eja lavu narina vikuwa. Kasagara kugwa mula again, my darling. Na ye mkwano kuva wena kuraba. Iliange ya juka. Mafosinga kugwa mula again, my darling.
Good things are better.